Well, I hope you've been able to understand a lot of the things that I've been sharing with you.
ukhulupirira kuti akufikira pano takhala tikumvetsetsa bwino zimene akhala kutigawira.
I want to again go back a little deeper and show us in a physical way, as an illustration, how God's Spirit is working in our lives.
Tikufuna tipitirire ndi kuonetsera kapena kuphunzira mwakuya kuona kuti kodi mzimu wa Yehova, mzimu woyera amachitachita bwanji kapena amachita motani moyo mwathu ngati anthu okhulupirira.
So as I begin this, what I call session 9, but it's we're going to be talking about the life core, the heart of great training.
Muphunziro ili la number 9 tifuna kwambiri tione kuti kodi pa mtima penipeni pa maphunziro athu awa ndi pakati.
And I wonder, do you ever have earthquakes there?
We do have.
We all walk or take a bike or bus on the earth here.
Akuti tichimene tikuyenera kuyamba kumvetsetsa chakuti ife anthu tonse timapititsidwa uko kuno uku nduku pa dziko lapansi ndi zochitika zosiyanasiyana.
We're on the earth, and yet we don't often think what's inside the earth.
Tili mu dziko ine koma kumvetsetsa kwenikweni kokazi kuti kodi mkatikati mwa dziko momuli chani kumvetsetsa kumeneko ambiri tilipo.
Everything's fine. We just go along the surface.
Nthawi zambiri timangoziona mmene zililimu kumayenda kulowera uku kubwerako kupita uku kubwerako koma mkatikati mo sitidziwa kuti muli chani.
Until the earth begins shaking.
Ndiye pena ano timadzayamba kudabwa mwina tikamva zivomerezi kudabwa kuti kodi chimene chachitika kwenikweni chani koma zikapanda kuchitika moteromo sitidziwa kuti kuli chani.
Then all of a sudden we're thinking, oh, what's happening underneath me?
Ndiye umayamba no kumalingalira mukuti kwenikweni chachitika ndi chani kwenikweni ndamva saundi yotere ndamva zakuti zakuti chachitika ndi chani masiku.
This is an illustration of how often God is working deeper in our lives, but we're often unaware.
Kudzidzimutsidwa kumene timakhala nako pa zochitikachitika monga chitsanzo mwachivomerezi ndi chimodzimodzinso mmene mzimu wa Yehova umachitira kuti nthawi zina sitikhala ndi chithunzithunzi kapena kumvetsa kwabwino chichitika nchani koma chikachitika china chake timakhala odabwitsika.
And when we have a spiritual quake, maybe we're saved. All of a sudden, oh, God's here in this world.
Nenda zina monga mmene timakhala ndi chivomerezi cha dziko pamakhalanso nyengo zina zimene tikhoza kuziyerekeza ngati zivomerezi za uzimu zimene nthawi zina zikachitika zimatipatsa mafunso kuti zidzimutsa kuti chochitika ndi chani.
And this is the challenge we have. The spirit we cannot see with our eyes, so we're not often reminded.
So nthawi zambiri ili ndi vuto limene tili nalo kuti chimene mzimu akufuna kapena machitachita ake kumvetsetsa kwa kukulu tilibe.
This doesn't mean he's not working or present. He is.
Sizikusonyeza kunena kuti mzimu woyerayo sakugwira ntchito ayi alipo mmenga mmene timakhalira ndi zivomerezi timangoona zinthu zatani zachitika.
So if you see your church as kind of being at a lull, kind of dull, how do you pray?
Mwinatu tika mwachitsanzo tikaona mpingo wathu kuyika pa skelo kusayiza nkuona kuti sizikufika pamene tikufunapo kodi mu nthawi imeneyo mapemphero athu tingawalunjike motani
If we just
mumapemphera
use
motani.
our eyes, we see, oh, God, you're not working here.
Mwina tikazoona ndi maso akuthupi tiyanthu folo ulendo wina 10 sevisi yosakoma mwina nkomafuza kodi mambuye mukuti zikuchitikadi pano mulipo pano.
But if we use the eyes of faith, then we see, of course, God's working. The Spirit is working.
Koma tikitati tikutengerano kumaso auzimu nkuona muzimu tikhoza kukhala nawo kulimbika mtima kuti angakhale kumaso zikuoneka chonchi koma muzimu zinthu zilipo.
Often we're looking for special signs from God on how he works.
Akhristu ambiri tili ndi mvuto mwina chifukwa chako mwetu kuchokera mbuyo uzikhulupiriro zaka timafuna zogwirika zooneka ndi maso kuti komati panopa ndi kuti zinthu zikuchitikadi.
And some people stress the different spiritual gifts.
Ndi nthawi zambiri anthu uno tsopano amakhala kukangalika kuti koma pakufunika kuti padzioneka zinthu anthu adzigwa adzidzimenyetsa kukoma adzisanza adzindimoti koma panodi ndi kuti zimu wa Ambuye akuyenda pano kupanda zimenezo kuchika iko chokhacho palipo pano Ambuye.
Paul says in 1 Corinthians 12:31 that love is a greater way yet.
Koma Paulo kuwana Korinto 12:31 akuti koma tifunitsitse chipatso choposa chocho ndiye chikondi.
What does that mean? It means love is a greater show of God's power than many of our spiritual gifts.
Ndipo Paulo apa akuti patsa ife chithunzithunzi kapena kuti patsa ife kupezetsa ndi kuzindikira kuti tikadziwe kuti tumphatso yayikulu ndiye chikondi ndipo chikondicho chimene chimanyamula zambiri za mphamvu ya mzimu wa Yehova.
And so we look for love, we exercise love. That's the way we conduct ourselves as God's people.
Ndipo ngati ife tikufuna tione kuonekera kwakulu kwa Yehova chimene chikuoneka kuti chidzichuluka ndiye chikondi chifukwa chikondicho ndiye chili ngati chiambulera chimene chimagwirizisa zonse zipatso kapena mphatso za mzimu wera.
The world will see God through our lives, through our love.
Dziko lapansi anthu osakhulupirira adziona Yehova akaona ife tikuonetsera chikondi.
Now God is a powerful force, the Holy Spirit's working, and yet he's personal.
Ife tu tikuyenera tidziwe kuti Yehova ngwamphamvu ndithu amachita zazikulu komatu machitachita ake ndi awo munthu.
That's why he says walk in the Spirit in Galatians 5:25.
Ndi chifukwa chake kwa Galatia 5:25 akuti muyende mu mzimu amafuna adzichita nafe mu ubale mwa munthu.
It's like you're holding hands and walking down the same path.
Then
you're trying to see where the Spirit of God is leading, so you follow him. And we can think of the fruit of the Spirit, where he wants to lead us, in love and joy, peace, patience, kindness, self-control. Yeah, the Holy Spirit's working in our lives. He's working in his people's lives, and it becomes an exciting picture of what God is doing.
Kupyolera mu chipatso cha mzimucho ndi chimene chimakhala chitsimikizo chakuti mzimu woyera akuchitachita pakati pa anthu ache ndi pali pakati pathu.
In John 16:13 it says, when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into the truth. For he will not speak on his own initiative, but whatever he hears, he will speak and he will disclose to you what's to come.
Monga mmene akunenera ku Yohane 16:13, Yohane 16:13. Akuti koma akadza iyeyo mzimu wa choonadi adzakutsogolerani inu mu choonadi chonse pakuti sadzalankhula za iye mwini koma zinthu zilizonse adzadzimva adzazilankhula ndipo zinthu zili mkudza adzakulalikirani iyeyo mzimu woyerayo.
And so the Spirit of God is guiding us to conform to God's will, which is good, acceptable, and perfect.
Mzimu woyerayo ndi amene amatithangatira ife kuti tikayende mu chifuniro cha Yehova chimene chili changwiro komanso chovomerezeka.
And so this life core, the understanding that the Holy Spirit is our spiritual life force working in us, begins the whole heart of great training.
So pa mtima paphunziro lonseli pa mtima pa chikhirisitu ndi chakuzindikira kuti mzimu woyera ndi amene amagwira ntchito mwa ife amachita zinthu kudzera mwa ife zinthu zokumaonekera ku dzikoko osati ife ayi koma mzimu kuchita zinthu kudzera mwa ife.
A lot of people talk about how God fills them and those experiences. And yet God talks more about how he walks, wants to walk with us.
Tikoza kumagamba zamene mzimu wera ama gwerera paife kapena mmene amachitira paife kumafotokoza mzimu wera atandidzaza nalenale koma kwakukulu chimene amafuna ndi mmene mzimu wera amagwirira ntchito mkati mwathu mwaife.
And so he makes us holy like he's holy in our thoughts, in our behavior, in our speech.
Ndiye amatipanga ife kukakhala oyera angwiro chifukwa iyeyo ndi wangwiro ndipo ungwirowu umaoneka malankhulidwe athu ndi machitidwe athu a zinthu.
The struggles that we and our people have is sometimes we disobey the Holy Spirit. We're not paying attention to him.
Ne vuto limene limakhalapo nthawi zambiri kwa munthu okhulupirira ngati mmene inu ndine ndili ndi kuti nthawi zambiri timakhala pa mkangano kapena pa mtsutso ndi mzimu wera. Mzimu wera akufuna ichi, iwe ukufuna ichi.
I earlier mentioned King Saul. He was an example of someone who disobeyed God.
Tinapereka chitsanzo za mfumu Sauli kuti iye anatsankha nthawi ina kusamvera Yehova.
God rebuked him. He worked with him again and again.
Ngakhale kunena kuti Yehova amayenda naye limodzi koma kawiri kawiri pafupi pafupi amamudzudzula umusimene ndifuna uchitire umusimene ndifuna ndikuchitire ndipo kawiri ndi kawiri amayendabe mukusamvera Sauli.
And so he works in our lives.
Ndiye mzimu werayo amagwira ntchito mioyo yathu.
So I want you to think of two pictures here.
Ndiye tifuna mukhale ndi zithunzi ziwiri
apa. Describe two different responses to God.
Tifuna tionetsere zithunzi ziwiri mmene anthu timamverera Yehova.
In both cases, the Holy Spirit surrounds us as believers.
Muzitsanzo zonsezi mzimu werayo amatikuta ngati mzimu wera kutikuta ifeyo ngati anthu okhulupirira.
If I'm unresponsive, I'm trying to protect my sin. It's like I have a barrier between me and the Holy Spirit.
Ndi gawo loyamba ndidakuti pamene munthu ukumva liwu la Yehova koma sikufuna kuti umvere zimene mzimu wera akunena zimakhala ngati kuti wazitchinga wazimvindikira kudzikaniza kuti usamvere usachite chimene akufuna ndiye umakhala ngati wayika chotchinga kuliwu la Yehova limene akufuna ulimve.
And we're very susceptible to listening to Satan's temptations and his lies.
Ndi munyengo ngati imeneyi ndikophweka kuti ukamve liwu la Satana kukuyesa kapena kutsogolera ku chinthu chosemphana chimene mzimu wera akufuna.
But in every case, I want you to know the Lord wants to take that barrier away and make our hearts open to him.
Koma tikuyenera tizindikire kuti nthawi zonse angakhale zimaoneka chonchi cholinga kapena chokhumba cha Yehova nchakuti achose chotchingacho ayanjane nafebe mpaka na timumve.
You might be thinking, well, I've been away for 10 years here, distancing myself from God.
Mwina ukhoza kulinga leo, ine ndayeserako zaka 10 kuti ndikhale kutali ndi Yehova sindifuna ndiyanjane naye ndifuna ndzipanga zanga.
Well, God's purpose, he wants to take that away and fill you with his spirit so you can walk in him.
Chifundo cha Yehova kapena khumbo lake la kuti achotsebe chotchingacho ayanjane nawebe basi.
Because Jesus died on the cross for our sins, he can take away our sins and free us.
Chifukwa chokuti Yesu anatifera pa mtanda, kufera machimo athu, chokhumba chake nchakuti ife tifikebe pa kuzindikira, chimenechi tilape tikhale naye limodzi pa ubale wabwino.
And so in this way, God's great force within us, our life force, our spiritual life force, flows through our lives.
Ndiye izi zonse zikamachitika ndichifake timamvabe kukakamizika mwa mzimu kuti amatikakamizabe kukachita chifuniro chake kapena kubwererabe kukayanjana naye.
I remember at the end of the Gospel of John, Peter was there and he was wondering, well, what about John? What's going to happen with him? He asked Peter.
Mukumbukire kumapeto kwa bukho la Yohane. Yesu asanapita ankafunsa kuti tsono za Yohane munena kuti bwanji muti bwanji za Yohane.
And Jesus said, what I do with him is what I do with him, but you pay attention to what I want to do with you.
Akuti za Yohane sizikukukhudza tingokamba za iwe Petro ndine basi za Yohane kuti Satani Satani palibepo chikukhudza izo ndi zina koma iweyo ndine.
You see, God's will is special and personal to our very lives. We're different.
Makosana cholinga cha Yehova pa moyo wa anthu okhulupirira chimayenda mosiyana ndi wina ndi nzake. Mmene Yehova akhoza kuchitirana ndi ine si mmene akhoza kuchitira ndi ine. Ndi musamafune kuti mzimu woyera adzichita mofanana ndi ena mmene akuchitira ndi inu. Inu adzachita nanu mosiyana ndi ena.
And this is why, for me, I have a spiritual discipline. Every morning, I humble my heart and say, Lord, I'm just your servant.
Ndi mwachitsanzo ngati ine chisolowezi changa nchakuti mama wakukacha uliwonse ndimaonetsetsa kuti chochita changa cha uzimu chimene chinga ndiwanikitse ndi Yehova chakuti ndidzichepetse pamaso pa Yehova mogonja.
I'm here for you.
Kumuuza ndili pano chifukwa cha ine.
I have these concerns, but I'm here for whatever you want me here for.
Ndili ndi nkhawa izi ndakafuna mutachita izi koma ndili pano chifukwa cha inu zofuna zanuzo kufuna kwanuko kwa tsiku la lero kumene kuti achitike osati za ine.
In Paul in Philippians 1 he says, well, it's better to be with the Lord, but I'll stay here longer if needed, if it's best.
Monga mmene Paulo ananena kwabwino kuti ndipite kumwamba ndikakhale ndi Ambuye koma ngati chili chifuniro cha Ambuye kuti ndikhale pa dziko lapansi pompano ndiye ndikhalebe pompano ndidzitumikira koma ndakakonda ndakapita kumwamba.
And that's what we see here in Romans 12, 1 and 2.
Ndi zimene tikuona pa Roma 12, verse 1 ndi 2. Roma 12, verse 1 ndi 2.
Present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God.
Fajaje ndikupemphani inu abale mwazifundo za Yehova kuti mupereke matupi anu nsembe ya moyo yopatulika yokondweretsa Yehova.
This is your spiritual service of worship.
Ukutu ndikochitika chinthu cha uzimu chimene chili malambiro.
Often you think, oh, worship when I sing to the Lord. Yes, that's worship.
Taiza mbiri ife okhulupirira lero tikamamva za kulambira ndikuti tikuimba nyimbo za pang'ono pang'ono tabweza timanja tathu kumwamba ndikuti wakibodi watsitsa volume kumaganiza kuti kulambira nkumeneko iya.
But worship in the end comes when you and I humble ourselves and we conform ourselves to doing what God wants for our lives.
Kulambira kwenikweni pamene inu ndi ine tabwera pamodzi tadzichepetsa tikufunafuna chifuniro chake cha Yehova ndipo tikugonjera kwa chifuniro chake amene ndi malambira.
In verse 2 he tells us how. He says, do not be conformed to the world.
Ndi pa verse ya 2 akufotokoza tsopano izi tikwanilitsa bwanji akuti tikuyenera ifeyo tisafanizidwe ndi makhalidwe apansi pano.
Transformed by the renewing of your mind.
Koma tikhale osandulika.
You see, God's
will
is good, acceptable, and perfect.
Akuti chimene chili chokondweretsa ndi changwiro pamaso pa Yehova.
We often say God is good.
Nthawi zambiri timanena kuti Yehova ndi wabwino.
It's true.
Zoona.
But if he is good, then his will is good.
Ndiye ngati Yehova ndi wabwino, mwachidziwikire chifuniro chakenso.
And if his will is good, then we will accept that for our lives as best. There is no better way.
And
this is where the conflict comes.
Komandai zambiri apa ndipo ndimabwera kulimbana ndi kutsutsana pakati pa kufuna kwa anthu.
If I had more money. We say
if I had more money. Ndakakhala ndalama zambiri.
Or if I had a better situation, a better church.
Ndakakhala ndi chimpingo chachikulu, ndakakhala mwina ndi chigalimoto chachikulu, ndakakhala ndi zakuti kutsutsana kumabwera munjira zotero.
Believe that God is good and his way is best.
Tikhulupirire kuti Yehova ndi wabwino, chifuniro chake ndi chabwino, ndipo njira zake nso zabwinonso.
Often when we teach about the Holy Spirit, we're teaching different things, but not the core teaching, the most important
thing.
But you will never have God's best unless you humble yourself and follow his ways. He can forgive the worst, but just humble yourself. So we're praying. We're not praying, God, make me successful. That's not our prayer. Our prayer is, God, let your will be done through my life, that you be glorified.
And
Philippians 4, Paul says, I've learned to live with the good and the bad.
Ndadziwa kukhala ndi zabwino, ndadziwanso kukhala ndi zoyipa, ndadziwa mavuto, ndadziwanso mtendere, zonse ndikuzidziwa.
So let's think about a little bit more about the vision God has for us.
Ndifuna tione zokhudzana ndi masomphenya amene Yehova ali nawo pa ife.
You know, it's kind of hard as teachers sometimes, we see the people very unresponsive, not really wanting God's word.
And
I would challenge you to deepen your prayer life with God. And pray for your people individually, thinking what stage they are and how they need to grow. And pray for them. You remember God's goal for the church, right? The church is God's beautiful, Christ's beautiful bride.
And
he's going to come back and marry her, make her
forever.
Just amazing what God wants us for. And so we purify our hearts. So we're looking to God for his work in our lives, that we could bear that fruit to bring glory to his name.
Ifeyo kuyangana kwathu kapena kudalira kwathu kwa Yehova kuti atitangatira mwa mzimu wena kuti tikakhale obereka chipatso chimene chikapereke ulemerero kwa Yehova.
I like to have a garden, a small garden, and so I like to put seeds in the ground and see the plants grow up.
Ndine ndazambiri ndimakonda kukhala ndika munda pang'ono kapena kayakadipa pang'ono.
Did you ever think how every plant is different from other kinds of plants? They have their own leaves, their own fruit, their own flowers.
mtengo wake umakhala usiyana koma zonse zimakhala mbewu
And we put a seed in the ground in hope that it will grow.
Ndi ifeyo tikamadzala mbewu kuiponya munthu akala timayidzala ndi chiyembekezo kuti pakabwera madzi imera ndipo ikula.
Would you put seeds in the ground if you had no hope that they would grow? No.
Kodi mungadzale mbewu opanda chiyembekezo sizingatheke timakadzala ndi chiyembekezo ndipo tikadzala tikaambira ku nyumba sitimakhalaso ndi nkhawa zimera sizimera ayi timadzala mwa chiyembekezo.
Let me read here, Mark 4, 27 to 28, Jesus' word describing this.
Tufuna tuwelenge Mariko 4, verse 28, 27, 28, Mariko 4, verse 27 to 28, pamene Yesu akufotokoza izi.
And he goes to bed at night and gets up by day, and the seed sprouts up and grows. How he himself does not know. The soil produces crops by itself, first the blade, then the head, than the mature grain in the head.
Akuti mbewu imaponyedwa munthaka nikula nimera ndipo kumapeto kwake zimadzapezeka nena kunena kuti chani mbalame zikumangamo zisa mitengo kwamuja nkumakhalamonso.
And so what we want for the believers that they grow up in their unique ways and bear fruit how God according to God's will.
Ndipo chokhumba chathu kapena chofuna chathu kapena choyang'anira chathu nchakuti munthu okhulupirira adzibereka zipatso kolingana ndi mmene Yehova amene ali obereka chipatsoyo akufunira kuti munthuyo apereke chipatso.
And so we're asking the question about other people and our own lives. What does God want to do in us or others?
Ndiye timakhala ndi mfunso kuti kodi Yehova akufuna kuchita chani mwawo.
And this is our prayer request. We ask, God, you do these things.
And
this is where we participate and we help teach and train to help people grow.
Abatu ndi pamene pamabwera utumiki uchati makamba dzulo wakuthangatira ena kuti akule pamene atamenuka mtima kumene.
Some people don't like goals, but goals are God's purposes. They're very important.
Anthu ambiri sitikonda kukhala ndi zolinga moyo kumangoyenda mwachimbulimbuli. Anthu ambiri sitikonda kukhala zolinga za moyo mwathu komatu kukhala ndi cholinga ndi chofunika kwambiri chifukwa Yehova sonaye ali ndi zolinga.
Yeah, and often we find the little kids they pretend they're adults, that they're one day they will be big and like dad or mom.
Nkhawi zina mwina tikhoza kumpeza mwana wang'ono akudziyerekeza ekha pena kukhala ngati wamkulu kumachita ngati zinthu kumayerekeza ngati mmene amachitira bambo ake zimachitika zimenezi.
In the same way, we want to build up a hope in new believers, young believers, mature believers, everyone, that they would be able to be like Christ more.
Ndi chimodzimodzinso kuti tizikhala olimbikitsika kapena walimbikitsa akhristu amene abwera kumene kwa Yesu Khristu kunena kuti tsiku lina adzakhala okhwima adzakula adzafanafana ndi Khristu.
Sometimes when my wife and I are teaching parents, someone will ask a question.
Nthawi zina ine ndi akazi wanga tikamaphunzitsa za mabanja pamakhala mafunso wina akhoza amafunsa funso.
Maybe the question is, what should I do with my child when he does this or that?
Mafunso ena amatha kuchulukirapo nena kuti kodi ineyo ngati kholo ndingachite chani pamene mwana wanga wapanga ichi icho kapena ichi.
And my wife wisely asked, well, how old is he or she?
Ndi akazanga amayankha mwanzeru titadziwa mwanayo ali mzaka dzingati.
Do you see? She's trying to identify where that child is physically in their growth.
And
spiritually, we're doing the same thing. We don't pastor alone. We're praying. We're talking to the Lord all the time. What should I pray? How can I help this person?
Ndawe ndi ndawe ndi zikala ndi chidwi chomaima papempera kumamakawo masoba yoma kumapempera kodi anthu anga ndathandiza bwanji wakuti uja zosoweka zake nziti tisamangoganiza kunena kuti anthu osali pa level imodzi nkumapanga treat mofanana anthu ngosiyana.
Again, Jesus charges us, feed your sheep, feed the sheep, my sheep.
Monga mene Yesu anka muzira pa Pedro.
So we're not here making it grow. We're cultivating, working with the Lord, training to help it grow. So training here then begins with our lives. What, observing what God's doing in our lives.
And
helping others to grow, sometimes using our lives as examples. The vision for spiritual development will come from the Word of God. But they'll be specific according to where the person is growing.
Kumaso kunena mwachindunji kuti kodi munthu amene tikufuna kuti akuleyo akukula madera ache ati. Timayenera tizikhala olunjika ndi kuwazindikira madera. Mpemphero akukula, muchizindikitso akukula.
I want to close this message by thinking about our limitations.
Phunziro ili tikufuna tione ndi kuona zinthu zina zimene zimakhala ngati zotilepheretsa kuti tisakwaniritse cholinga china kapena tisakwaniritse zolinga zimene zimatipatsa malire ndi zinthu ziti.
You see, our goal is to be like Christ.
Kumbukirani kuti mulingo umene ufuna tifikire ndi kukhala ngati Yesu Khristu.
You ever been on a road, you're walking, and you keep asking, well, how far is it?
Ndipo ndayi zina umayenda, umada nthawi kupita, nkumafunsa, koma muti tifika liti? Kodi tatsala pang'ono kapena tifika?
Your thinking is, boy, this is a long ways. I'm getting tired.
Kuganiza watu kumati, kumati tsopano ndi moyo wa Khristu ndayenda ndithu zakadzikupita koma muti tifika liti? Yesu abwera liti?
That's like this goal, to be like Jesus. That seems so far away.
Komatu tikuyenera tidziwe kuti ndi mtunda utali chifukwa cholinga chake chachikulu nchakuti tikakhale ofanana ndi Khristu Yesu. Ndidafikapo tikamadziona.
But it helps us to understand more and more what that means for us.
Koma izi zimatithandizira ife kuti tikadziwe mwene kuzindikirabe kuti tikapitirire kuyendabe.
So God's goals are really beyond us. We can't do them.
Ndezolinga za Yehova nzodiposa ife msinkhu ndiposa tingazifikire.
It's true for salvation. We cannot on our own earn our salvation.
Mwachitsanzo chipulumutso palibe amene akhoza kudzipulumutsa ekha palibe amene akhoza kuchipeza chipulumutso mwa iye mwini sizingatheke.
Jesus is our savior. He's the only savior.
Yesu Khristu ndiye mpulumutsi wathu yekhayo kulibenso mpulumutsi wina ndi Yesu basi.
It's in Jesus' name we're saved, right?
Ndi mu dzina la Yesu ndi mwa Yesumo mumene timapulumutsidwa basi.
But nor can we reach that destination without him being our guide.
Ndesi sitingafikire kumwe Yesu mmene akufunawo wopanda iyeyo kutitsogolera.
And that's why I've been emphasizing how we learn how Jesus, through his spirit in us, how we work with him.
Now,
we all have time limitations.
And
I heard I have this message and the next message, but then you have to go home.
Ngenda zambiri makano ndi balutenga u balutenga kumame ndikwenda ndipitebe ku nyumba.
But
Ndikapange zina.
that's our world. That's time limitations.
Chimenejo ndi malire oyamba kapenacho chinga choyamba nthawi tilibe.
Physically, I only have so much time with my children when they're young, but they will grow up.
Mwachitsanzo ineyo ndinali nthawi yakwanira ananga pamene analang'ono koma adzakula nthawi sidzapezekanso.
But we also have to accept that our own physical children, as an illustration, are really God's people, God's creation. We're
mwachitsanzo tikuyenanso kuyenera kuzindikira kuti angakhale anathu akuthupi ndi chotengera kapena kuti ndi a Yehova mwini wake ndi Yehova anawo.
We're appointed to take care of them.
Ndipo talamulidwa kapena tidzafunsidwa kuti tiwasamalire.
But in the end, they're gods.
Koma kumapeto kwake kwa zonse chionadi chake nchakuti si athu ndi a Yehova ndi anthu a Yehova.
And spiritually the same. We as shepherds, we care for the sheep, but they really are gods.
Ndi chimodzi modzinso tikabwera ku uzimu. Anthu aja amene ali pansi pathu aja ameta apa talandiritsa Yesu aja.
And so each believer is on a spiritual journey and we're helping them as long as they're near us in their path.
Ndi okhulupirira aliyense ali ndi ulendo osiyana ndi nzace wa uzimu. Ifeyo ntchito yathu ndi kuwathangatira kuyenda ulendowo mmene ukuyenera kuti ukhalire.
Compared to the Holy Spirit, our work is minimum, right? We're very limited.
Kotengera ndi ntchito ya mzimu wera pa munthu okhulupirira. Ntchito ya mzimu wera pa munthu okhulupirira ndi yayikulu ife tili ndi ntchito yochepa pa moyo wa munthu.
But we use the gifts God's given us, the gift of encouragement, the gift of teaching, whatever.
Koma kupyolera mu mphatso za mzimu wera, kupyolera mwa mzimu wera amatithandiza ife kuti tathandize odamenuka mtimaja amene ali pansi pathu aja kuti ayende bwino moyo wauzimu.
Looking for wisdom to understand how to care for people, how to help work with him.
Ndi mzimu wera amene amatipatsa ife nzeru za mmene tikhoza kugwirira ntchito kapena kuchitira nawo anthu aja kuti akakule moyo wa uzimu.
If you can see this passage, why don't you read this passage, Romans 12, 7 to 8, 6 to 8.
Monga mmene titaonere mu verse iri, Aroma 12, verse 8, verse 7 and 8. Aroma 12, verse 7 and 8.
Just go ahead, read it.
Akuti ndipo pokhala ife ndi mphatso zosiyana monga mwachisomo chopatsidwa kwa ife kapena mphatso yakunenera tinenere monga mwa muyeso wa chikhulupiriro kapena iye wakuphunzitsa kuphunzitsako aphunzitse kapena iye wakudandaulira kudandaulirako wakugawira achite ndi mtima oona iye wakuweruza aweruze ndi chiyero iye wakuchita chifundo achite ndi kukondwa mtima.
And so we see here that every believer has spiritual gift and God will equip them to do special things.
Ndi apa tikuona kuti okhulupirira aliyense ali ndi mphatso yache yache ndipo Yehova akufuna kuti okhulupirirayo aonetsere mphatso yacheyo mu zochitika.
And so when we're dealing with individuals in our congregation, we're also thinking, well, how has God gifted them in a special way?
Ndipo pamene tikutumikira nawinda ndi nzache mu chalichi kapena pamene tikutumikira anthu amene abwera kumene kwa Yehova tikuyenera tikhale ndi kudziwa kwanena kuti anthu aja aliyense payekha payekha alinso ndi mphatso zosiyanasiyana zimene mzimu woyera wawapatsa.
I know sometimes we want people, believers, to grow much quicker.
Ambira ife timakondwa kapena timafuna kuti anthu akule mwachangu pa moyo wawo wauzimu.
But we'll do our best when we see where they are and help them with the next step.
Ndipo timayesetsa kuwaona pamene ali nkuwathangatira kuti afikenso pa mulingo wina wapamwamba timalakalaka tamakula mwachangu.
And we ask the question, what is God doing in that person's life?
ndefunso lomwene kuyenena kumakhala nayo mchangu kodi ndi chiyani chimene yehova akuchitira mwa moyo umenewu ubwetu kufuna kule mwa changucha
What is his spiritual gift? Maybe I can help encourage him to use that.
kodi mphatso imene munthuyo ali nayo ndi chiyani chifukwa tikhoza kudzeramo mphatsoyo kuti munthuja akule mwa changu
What is God going to be doing through that person?
ndi chiti chimene yehova akufuna kuti achite kudzera mwa munthuyo zikuoneka kuti munthuyo ali ndi mphatso ina yache kuti akule mwa changu mphatso iyi izindikiridwe munthuja ayambe kumachitachita nayo
I remember I was when I was pastoring in Pittsburgh, a lot of people there were students, so they would only be there for 2, 3, 4 years maybe.
ndikukumbukira monga ndanenera kumpingo umene ndimatumikira kuti ndimachita kwambiri ndi anthu ophunzira mastudent ndi mastudent ambiri sindikakhale nawo koposera dzaka folo ena dzaka dziwiri apita ndimalakalakaso motero mukuti atakula mwa changu
How do you work with them in such a way they grow and can be a leader and help in the congregation so another generation can come?
ndipo werengera kuti posachidwa pa adzipita atsekera ndichita nawo motani kuti akamadza suntha akamadza choka adzakhala kuti afika pa mulingo mwina umene ine ndikufuna ndi akuza motani
These are things we need to pray and fast over so we understand God's ways and methods.
izi ndi zinthu zina zimene tikuyena tizizilingalira pafupi ndi pafupi kuti yehova zitithandiza kuti titumikirene nawo bwino anthu moyenerera
But I want us all be humbled and watch God working.
Koma tikufuna tonse tikhale ndi mtima odzichepetsa omulola yehova akuchita osati kudzikakamiza zinthu koma kumulola mzimu wera achitechite mwa anthu komanso mwa ife
God created the seed. He gives us the water.
Yehova adalenga mbewu ndipo yehova yonso ndamaya amapereka madzi
And he provides the life.
ndiyenso amene amapereka moyo wa mbewuyo
1 Corinthians 3:6-7
1 Korinto 3:6-7 amanena zimenezo 1 Korinto 3:6-7 akuti ndinawo kaine anathirira apolo koma yehova anakulitsa chotero sali kanthu kapena okayo kapena othirirayo koma yehova amene akulitsa ndikupereka moyo
So Apollos, yes, he was significant. He planted.
Ndi mwachidziwikire inde apoloyo anagwirade ntchito anadzala
And that talks about how he shared the gospel.
Kumene kwa tikusonyeza kuti kulalikira uthenga apolo analalikira uthenga.
Well, it says also Apollos watered, Paul planted. Okay. But he watered the seed.
Ndi pamenepo pakunena kuti wina anotsopano anathirira mbewuyo.
But what made it grow?
Nanga chimene chinapangitsa nokuti chikule chiyani? Popeza wina wangofetsa, wina wangothirira. Komano chimene chakulitsa mbewuyo ndi chiyani?
Was it the great apostle Paul with his miracles?
Kodi ndi Paulo wayimeretsa ndi kudzodza kwanje ndi mphamvu yache?
No, it was God that caused the growth.
Ayi ndi Yehova amene wabweretsa kukula ndi kumera kwa mbewu ija wina wangodzala wina wangothirira koma omeretsa Yehova
So God made us partners in his most fantastic growing work.
Ndi apa mukamvetsetsa bwino pali uja timati partnership ubale wakuti aliyense ali ndi mbali yoti achite kuteloko Yehova watidalira ife kuti tikhoza kuchita naye utumiki kuti iyeyo apanga mbali yache ifenso tipanga mbali yache
And in fact Paul says here in the second verse Paulus and me who plant or water we're really nothing
inu mumvetsetse mawu awo akuti ine ndinaoka Paulo amene Apollo anathirira chimene akuti patsa ife chithunzithunzi apa nchakunena kuti ifeyo ngakhale tinagwira ntchito koma gawo lalikulu ochita si ife koma Yehova
But it's the marvelous creator God who saved us so we could help work with him in this process.
Ndi Yehovayo atatipulumutsa ife watipasasa kuthekera kwakuti tikhoza kukadzala tikoza kugatirira koma ogulitsa ndi omeretsa ndi yeyo mwino wache wa mbeuyo.
You see, we're really always relying on him to do the spiritual work.
And
if we ever think we're doing the spiritual work, we're totally mistaken. And we get prideful. And God will destroy your ministry. Instead, this is his ministry.
And he's called us.
And he called us to partner, work along with him. So we're thinking about the whole spiritual development here. Whatever stage they're in, we are praying for their faith to grow. Once we see that new life, then we have confidence that God's going to grow that faith. God can do miracles if needed. But he often works through these three stages of development. You know, sometimes we don't know how to help people. Can you think of some right now? Their names, their faces, do they come to your mind? You might say, I have three impossible cases in my church. I want you to think of each one of them as a treasure, God's treasure. It's like that plant that just doesn't want to send out its flowers, and you keep watering it and watering it more. Never lose your hope for God's work. In Matthew 16:18.
Matthew 16:18.
Jesus said, and also I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not overpower it.
I wouldn't want so in Nina. Why you could you do a petulo? The Baba Santo Iri. Nidza Kaziga Mpingo Anga, the Bama Womu Awa Sada Gonjetsa.
And whether your church is a new church or it's been there for a long time. Everyone will face its issues, its struggles, like in Revelation 2 and 3.
Verse 2, 3. sitingamakumana ndi zofanana ayi amalunga
Christ is the head and we work with him.
Ndiyeno Yesu Khristuyo ndi mutu ife ndi ziwalo timangwira naye ntchito imodzi.
And we pray, God, do your marvelous work with this church. But then we think about the individuals and start working with them and training them. Let me just give you a few reminders, kind of summarizing all this up. We foster or cultivate life. We don't create it. Focus on being faithful to God.
Maso athu achindunji okhulupirira ndi kudalira Yehova.
The third one I have is live under the shadow of the Almighty. I'll explain this.
Tikhale munthunzi wa Yehova wamphamvu zonseyo. Tisatulukemo.
That we purposely as his people, his ministers are humbling ourselves that we always live dependent on him.
Tikale antu amene tikamadzona tidzidziona tokha operewera nkumanena kuti ndikwanitsa chifukwa kuti Yehova ali ndi ine wamphamvuyo ali ndi ine osati kumadziyangʼana wekha ayi.
I'm reading his word, I'm praying, I'm talking, I humble.
Ineyo gawo langa ndikupemphera, ndikuwerenga mawu, ndikusala kudya, koma ochita kwakukulu ndiyeyo.
If I go away from God, then I'm no longer under his shadow.
Ndipo udzidziwa kuti ukangochoka pamaso pa Yehova sulinso munthunzi wache.
So we remember to be humble. We're here as servants.
Ndiye tikumbukirenso kuti ngati azitumiki tikhale odzichepetsa.
Don't forget, when you offer the word of God, you are offering the water of life to other people.
Kumbukirani kuti pamene tikulalikira mawu tikugawa madzi kwa anthu ena.
And you ask that God would powerfully, wonderfully use it to cause his growth.
Ndiwe pemphero lako lidzikhala kuti mawuwa pamene ndawagawa abweretse kukula kumene kukuyenererapo.
Lastly, Christ is our master teacher.
Ndipo chinthu china chimene tikuyenera kuti tikumbukire nthawi zonse ndi chakuti Khristu ndiye mphunzitsi wathu wamkulu.
I don't know if you think of Jesus as your teacher. I do.
Nesindikudziwa kuti mmalingalira motani tikamangamba za Khristu ngati mphunzitsi koma ine ndimadziwa.
It's a way of when I'm talking to him after reading his word, I'm asking, what do you want me to do? Can you teach me what to say?
Zilingali kuti nthawi ndi nthawi ndikamawerenga Baibulo. Ndikamaliza ndi mafunsano kodi apapa mukuti bwanji apapa pakuchenenga ndikaphunzitse bwanji kapena apa ndikuphunzirapo chani.
You see, our limitations are good. I don't know what to say.
Inetu ndikufuna ndikutsimikizireni ichi malire athu kufoka kwathu nkwabwino ndithu chifukwa kumatithandizira kuti ndikadzindikire kuti pali wina wake amene tikufuna kuti adzithandiza sindidzoninga fotokoze bwanji.
It reminds us that we are disciples of Jesus Christ.
Komanso tikumbukire kuti ife ndife ophunzira a Yesu Khristu.
And the disciples often ask Jesus, what does that mean? What should we do? Where should we go?
Ndipo nthawi ndi nthawi ophunzira a Yesu aja amafunsa mukuti chitandaza chani mukuti chindi chani chimodzimodziso ife lero sitikudziwa chilichonse nthawi ndi nthawi tidzifunsira kwa Yehova.
Do you see how it works? The whole picture here, the life cycle.
Ndemukuona kuti moyo mmene ukuzungulirira ukafika pamayambiri ukafika pamapeto kuyambira pachiyambi mmene tikuphunziriramo.
Through the Holy Spirit's presence, we know there's a long-term goal to make us into image of Christ.
Ndiye kupyolera mwa mzimu woyera kudza mwa ife tikudziwa kuti pali nthawi yochuluka imene imachiti imatengedwa kuti munthu akafike kuti Khristu waumbika mwa iye.
Because we're so limited, we're humble, we need him to continually work in us to so we can partner with him.
Chifo cho difende anthu amene tindizofowoka tili ndi malire tindizolepheretsa tikuyenera kuti nthawi ndi nthawi tikhale odzichepetsa kukadalira iye kuti tikakwaniritse chifuniro chake ndikafikira pa mulingo umene akufuna.
We even teach and mentor in faith, trusting God take our little and use it to cause his growth.
Ndipo ngakhale nthawi imene timaphunzitsa ena timakhala kuti tikuyenera tizindikire kuti ine ine ndaphunzitsa ndalalika ndapereka uphungu koma Yehova ndamera achite kwakukulu.
So the best teacher is the one who stands by the master teacher's side, always learning and growing.
Ndiye mphunzitsi wabwino, mphunzitsi wabwino ndi amene nthawi zonse amakhala pambali pa mphunzitsi wake wamkulu kumaphunzirabe akaphunzira kupita kaphunzitsa.
Well, this is just wonderful to hear how God works in our lives.
Umuntu ndi modabwitsa mwache mmene Yehova amagwirira ntchito mioyo yathu.
You're not only special that he saved you,
chachikulu chapadera chakuti anatipulumutsa
but that he's sanctifying you so you can work with him.
Komano nkhani ndi yakuti akupitirira kutikonzekeretsa kutiyeretsa cholinga chakuti tikafanane naye.
This is not just true of the pastor or teacher or evangelist. It's not just true with them.
Izizi sizikuchitika kuonera kuti kwambusa kapena kwachani kwachani mwina sindikazipesese koma umu ndi mmene timakhalira Khristuyo ndamene mwanzimu wake amatiwumba kumatiyeretsa kufikira titafikira pa mulingo umene akufuna.
It's true for every believer.
Ndipo ichichi chikhumbitso ichi chakuti aliyense akakhale wangwiro aliyense akakhale wamphumphu sichoti chingokhala kwa abusa okha koma wina aliyense inu zilipo nthawi zimenezo zabusa zimene ine ndi Khristu wamba aji izi tikuyamba apazi aliyense Khristu akuyenera kuti afike pofanafana ndi Yesu Khristu.
Why in Ephesians 4 he said he's given apostles, prophets, teachers, pastors to equip them, equip the people to serve.
Ndi chifukwa chake tikamapita ku buku la Efeso amafotokoza kuti iye wasankha ena atumwi ena aneneri ena aphunzitsi ena azibusa ena avangeli cholinga chakuti akawumbe mpingo wa Khristu kuti ukakhale wangwiro.
Let's close in a word of prayer.
Tifuna titseke ndi pemphero.
Oh Lord, we have learned how you are the master and giver of life.
Yehova taona kuti inu ndiye mphunzitsi komanso inu ndiye opereka moyo.
Physical and spiritual life.
Moyo wathupi komanso wauzimu.
You've given us a purpose and responsibilities.
Mwatipatsa ife cholinga komanso ndi ntchito yoti tikagwire.
Lord, you remind us that we're very limited.
Mwatikumbutsa kuti tili ndi malire.
But your powerful Holy Spirit's working in each one of us. We can accomplish your will through your work in us. And we commit ourselves that we will accomplish your good work to your glory.
Kuti ife tilokonzeka kukakwaniritsa ntchito yanu.
You have made us for you to glorify.
Mwatipanga ife kuti tikakhale anu.
Help us be faithful to the end.
Mutithandize kuti tikhale okhulupirika kufikira kumathero.
And help use us to build up those around us.
Ndipo mutithandize kuti tikagwire ntchito yakuphunzitsa ena.
And to prize, treasure every believer around us that we work with. Lord, you know there's some that we consider kind of impossible to work with.
alipo ena amene tikawaona Yehova timaona ngati okanika kugwira nawo ntchito okanika wathangata.
We're puzzled. We don't understand why they're there, why they don't grow.
Tili ndi mafunso chifukwa chani akukhala chimodzi modzi chifukwa chani sakukula.
And we ask God that you would step in to their lives.
Tikupemphera kuti
Holy
muyembere
Spirit could work.
Kuti mzimu woyera agwire ntchito mwa iwe.
Work specially, work mightily.
Mugwire ntchito mwakukulu mwa iwo, mwamphamvu mwoyo yawo.
And cause your new work to grow in their lives.
Ndikuwapangitsa kuti akakule mwoyo wawo watsopano wachikhulupiriro.
Thank you for calling us to be your shepherds, to care for others.
Zikomo, chifukwa chakuti tana, kuti tikakhale atumiki amene tikasamalire wena.
We pray this in Jesus' name.
Tawemphera izi mu dzina la Yesu Khristu.
Amen.
Amen.